Singalivuba kanjani
Singalivuba kanjani
Abanalivuba
kanjani
O baba bene
Yeseni
Abe sise
Singalivuba kanjani
Singalivuba kanjani
Abanalivuba
kanjani
O baba bene
Yeseni
Singalivuba sithini
Singalivuba
Abanalivuba
kanjani
Hayi babo
Yeseni
Abe sise
Yeseni labe sizwe
Oba
Yeseni
Abe sise
Yeseni
Yeseni
Abe sise Alleluia
umholo wami undimande ithi ndimande nalawukhona kodwa amadoda lulama esitheni sikuphethe ngoba nganginawe namhlanje nalana ngangikwaba nawe ngiyabonga abantu abami kamjobe ezweni lasethekwini ngithi nawe memela ezweni lasedukuduku bese ngizobiza wena ntshebe ngiyakuthanda mholi uma sesichifa sinawe ngithi unkulunkulu ngathi angakugcina bonke baholi bami anigcine anilondoloze anibambe ngesandla sebhandi likamoya niyakuthanda baholi bami nawe bakumalinga mholi ishabu lami wathi unkulunkulu angakugcina kulame ndoda amadoda kugcine unkulunkulu akulondoloze ningi izinto esafane siyifunde kuye ngoba ngibonile ukuthi umholi oqotho mholi onozwelo nononakekelo nelikhulu kuwe baba
Oh, so new.